Right, you can speak of problems using the organic shimmy and the simmy, and then you can get a way. Siyaphila sino slender namhlanje nathi. Xa uzibulisele kubaphu lapho benkonjana FM namhlanje.
Oh, hayi ngiyaphila. Ngiyabulisa kubaphu lapho libe inkonjana FM.
Mhm.
Jikelele nakuwe slender, DJ Slender.
Oh, I see.
Hayi, kutshunjani?
Ngiyaphila masekhona njani wena?
Ngiyaphila nami inkosi, kodwa ngiyavuya ukuvela odizwe.
Sekuthanda makulona ukuwe siyakuthanda kakhulu.
Yes, aphuthwa inkundleni.
Mhm.
Kulo ndawo obuyitshala imali.
Mhm.
Akho kuthi bakubaniseka into obana udala bekuzama awude uyibhatale le mali.
Okay.
Bagenele ke ukwinkundla zamayitana. Ngoba ube ngumqeshi oyigunyazisayo yonke lento imele itshalwa ke khonga lomhla uyangayo imali leyo.
Oh.
Izabe ibekwe inkundla into oba kumele utshale imali enga.
Okay. Okay. Ingabe mhlambe ke
kodwa ke ngoku akusafani nakudala because dala kuvele utsalelwe imali ungakhange ube wena ukwazile ukuya kweza kunto zamatyala khaze imeko yakho into yobana hayi andisizukwazi utsalelwa imali enga mna ndizakusela utsalelwa imali enga okanye le mali enga ininzi kakhulu dala kuvele utsalelwe nje kungekho umthetho oyithintelayo loo nto kodwa ngoku uyakwazi intoba utsalele imali izawuthi lungenani lani nawe
Ingaba ngoku ke mhlambi iba khona into ebonisayo ikanye into ezifana nezitatement kanje into kokubana into echazayo into kokubana okay utsalelwe ke ngoku le mali ngumqeshi wakho nemali engangoku esele ishekile zonke ezo zinto ezo
ibalulekile into yokubana usifumane rhoqo istatement esiza kubonisa into yokubana mali mina eseleyo njengoba umane utsalelwa nyanga nenyanga na so that uzobona into yoba khona na into engaqhelekanga mhlawumbi sekukho enye into efakiweyo ngoba itsalwayo ezakwenza into yoba usilele ke ulugqibe esidala so xa ngaba kunjalo awusifumani rhoqo istatement ilungelo lakho into yobana ungane ngqo ngalaa ndawo utyala imali ubasele into yoba kufumane istatement rhoqo naxa ngaba kunento erongo oyibonayo mhlawumbi etsalwayo ngokuba ikathi ingatsalwa nelungelo futhi le nto yobana uyibuze loo nto leyo into yoba ivelaphi ke ngokulena into sekuthe nditsalelwa ngoku inzala engaphezulu nale bendiqhele uyitsalelwa
So ubanalo ke ngomhlambi ilungelo loba okay ndicela into bana okay ke ndicela nindehliselela kanye mhlambi ndzalela R500 ngoku and kwazi uba kanye mhlambi ndizi afford ezinye izinto uyakwazi uba kanye uthi hayi ndicela nitsala R200 ningatsali le mali eniyitsalayo
uyakwazi ngqo into yokubana utsho into yobana ngoku noko iimeko zam ke ngoku sezindonganele laa R500 bendikade ndikwazi uyibhatala ingaphezulu kwamandla am ndicela ke ngunindehlisele imali into yoba yehle ibe imali enga ngalelo lungelo loba uyenze le nto uba uramana qho nalaa ndawo ikutsalelayo uyikolotayo
okay ngoba kutho ke ngoku
xa ngaba kunjalo iye iphumelele loo nto laa ndawo laa venkile mayitsalele umqeshi wakho so that naye azoyazi ke ngoku into yokubana awusatsalelwa laa mali nga uzawutsala imali enga
makuthiwe ke ngoku ndiyagxothwa ke ngoku emsebenzini okanye ndidendiwe yonke laa nto so ithini ke ngoku into yokutsalelwa kwam kwemali ke ngoku sele ndingasaphangeli mhlawumbi kule ndawo
ke ibalulekile naleyo into yokubana ubazise uyazise laa venkile uyikholota into yoba hayi ke ngoku ndidinjwe emsebenzini okanye ndiphelelwe ngumsebenzi ngaloo ndlela ke uphelelwe ngayo ngumsebenzi ungathuli kuba kaloku into yokuthula yeyona nto iza kufaka engxakini babe befuna ke ngoku bekukhangela xa sebekhangela ke ngoku kukho iimali ezifakwayo ke ngoku uyayibona kuthiwa zezithiwa zezi-tracing cost okuzawufuneke uzibhatale ke ngoku uyaqonda ke uzinyusa ityala lakho ke ngoku eliya kuqonda uba noko sekusecesini mhlawumbi lokuligqiba eli tyala and then ke ngoku ungakwazi nento yobana wakulomkule ndawo uyikolotayo ubabuze nge-credit life insurance ezawuthi kuncede ke ngoku ukukhavarisha ezinye ii-installments uba kaloku ngenye ixesha i-credit life insurance iyakukhavarisha isithuba sebenzinyanga ezintandathu ezo nyanga zintandathu ungafumani into yobana ikhavarisha into yoba libe liyaphela mhlawumbi nityala elo
All right. Masibulele wethu sisikwantshu ngexesha lakho namhlanje. Mhlawumbi abantu abanemibuzo abangarhalelile kobana babe bayayibuza okanye bafika ngexesha sele sesigqibile ukuncokola mna nawe namhlanje. Mhlawumbi bathini?
Okay, bangasitsalela Mnxeba kwii-numbers zethu ezingu-0861-662-837. Okanye umntu athumele umyalezo omfutshane lento kuthiwa i-SMS message u-44786 apho ke iofisi yethu siye siphinde sibafunele umntu ashiye nee-numbers zakhe
Okay ke inkosi kakhulu sisi masithembe into yobana sophinde sibe nawe ngexa elizayo siyakuthanda kakhulu kwinkonzo FM
inkosi kakhulu ibe nemini emnani
siyabulela
inkosi
kakhulu siyabulela